uri kumwe na Venuste Nshimiyimana kuri radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Uyu ni umwanya w'agasaro kaburaga umwihari ku kiganiro muri sanga. Nongeye kuba ikaze kandi mbashimira ko mukomeje kuba benshi mu kurikira ikiganiro agasaro kaburaga umwihari ku kiganiro muri sanga. Buri cyumweru dufatana urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuze abana babo, ariko ntibacike intege bagahura babashakisha. Hari abashakisha abavandimwe babo, hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi babo. Mu kiganiro cy'uyu munsi murumva umwana umwe utuye mu Bubiligi watwandikiye ashakisha umubyeyi we bamaze imyaka 30 batandukanye. Twaramubonye umubyeyi wa duhamagaye ashakisha musaza we batandukanye mu nkambi ya Nyacyonga dore hashize imyaka 29. Twarabahuje turahumanya kandi abashakisha abana n'abavandimwe babo.
Agasaro kaburaga kabonetse
ikiganiro cya kane cy'agasaro kaburaga muribuka aho nababwiraga nti iyo udafite amakuru y'umuvandimwe wagiye umureba imyaka ikikaraga uyireba ariko udahumbya agatima kagahora kamushaka uba uri umuvandimwe. Nka Mukakamanzi Denise watandukanye n'umuvandimwe we bamaze hafi imyaka 3 mu buhungiro baravanywe mu byabo n'intambara bari mu nkambi yahitwa Rusine hafi ya Nyacyonga ya Kigali. Mukakamanzi ubu abarizwa mu karere ka Gicumbi umurenge wa Byumba akagari ka Ngondore umudugudu wa Bukamba. Dore uko yashakishaga musaza we.
Yakaremye niwe unyumva ndagusuhuza, yakaremye ndagukunda, ndi mushiki wawe niwe unyumva ku ijwi rya Amerika, ndi mushiki wawe witwaga Ntawiha witwa Mukakamanzi Denise. Twaburaniye ahantu bita Rusine, ndakumenyesha yuko ntihari ndi mushiki wawe niba unyumva Yakaremye. Ngize amahirwe yo kukubona ukaza mu Rwanda tukavugana. Narashatse, narungutse, mfite umuryango w'abana 7 uje mu Rwanda rwose nkakubona, nkagira amahirwe yo kukubona tukabonana tukaganira. Ndacyari mushiki wawe, ndahari.
Nyuma y'ibyumweru 2 umuntu nari nasabye kumfasha gushaka amakuru ya Yakaremye yarampamagaye ambwira ko yamubonye, ampana nimero ze kugira ngo tuzavugane. Narabikoze turavugana, muha amakuru ya mushiki we, ambwira ko yishimye kandi yifuza ko bavugana. Narabahuje baraganira. Allo,
yego.
Denise, amakuru yawe?
Amakuru yanjye ni meza.
Ngufite inkuru nziza. Ni Venuste Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika.
Yego.
Ngufite inkuru nziza.
Yego rwose.
Nagira ngo nkubwire ko musaza wawe Yakaremye namubonye agasaro kabonetse.
Yowe, Imana ishimwe cyane. Yowe. Nawe nari mfite ibyiringiro.
Ni byiza kwizera. Reka noneho ndebe, utegereze gato mushake kuri telefone ndebe ko namubona, hanyuma muguhe muvugane. Buretse gato.
Oui,
Gabriel.
Oui, c'est moi.
Ben écoute, cette fois-ci c'est la bonne. Je suis avec ta sœur Denise.
Ah.
Denise?
Yego.
Nguyu musaza wawe ni musuhuzanye.
Yakaremye ndagusuhuza.
Bonjour Denise, comment ça va?
Denise, aravuze ngo uraho umeze ute?
Ndaho ndashima Imana. Imana yuko mubonye Yakaremye rwose. Imana ishimwe kuba mubonye.
Elle dit qu'elle est très contente de te retrouver et rend grâce à Dieu.
Moi c'est pareillement. C'est un miracle.
Nawe ngo arishimye cyane, ngo ni nk'igitangaza kibaye.
Igitangaza kibaye se.
C'est vraiment un miracle de l'entendre après autant d'années. je ne sais pas, c'est incroyable.
Nawaragira ati kukumva nyuma y'imyaka yose ni igitangaza ati ni ibintu byandenze cyane rwose.
Abakoze rwose mano we.
Gabriel, il y a aussi ton beau-frère qui veut te parler. Namura moi we arashaka kugusuhuza.
Nanjye numvaga afite agahinda bitagiri wo ukomoka kuri mudamu wanjye. Nanjye ndi nishimye cyane kubona afite mamu wanjye ndishimye nariko byandenze sinzi na sorry.
Il dit qu'il se sentait très mal à l'aise de savoir qu'il n'avait pas de beau-frère et qu'il est hyper content d'en avoir un désormais.
Oui. C'est pas vrai pour moi, c'est surréaliste vraiment. C'est merveilleux.
Nawe avuze ko ibyishimo byamurenze ati ni ibintu byiza cyane. Aha rero niho umurimo wanjye urangiriye, akazi kanjye ni uguhuza abantu, ahasigaye muzagira amahoro.
Ariko Imana iguha umugisha rwose, byatushimishije cyane.
Murakoze cyane.
Rwose Imana izakomeze kuragire umurimo wawe ukora.
Ndabashimiye.
Agasaro kaburaga.
Akandi gasaro kaburaga kabonetse mu Rwanda. Umwana w'umuhungu witwa Mungwara Karama wavukiye mu Rwanda mu cyahoze ari komini Ngoma mu mwaka w'1988, akaba yarabonye ababyeyi mu Bubiligi kuva mu mwaka w'1989. Yahamagaye ijwi ry'Amerika gusaba kumufasha gushaka umuryango we mu Rwanda. Impapuro yari afite zigaragaza ko yavukiye ahitwa Icyarwa. Nta wundi mubyeyi yari afite uretse nyina yari afitiye izina rimwe gusa, ni Nyiramayira. Kugira ngo tumugereho twifashishije paruwasi ya Ngoma, padiri mukuru Eric Twizigimana twakira n'urugwiro ahita atangira kubaza mu bakirisi tube ku buryo nyuma y'amasaha 8 gusa twari tumaze kumenya aho nyina Nyiramayira aherereye. Twamusanze muri paruwasi ya Mukarange mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, dore ikiganiro twagiranye. Amakuru yanyu?
Ni
nyina wa Mungwara Karama tuvugana?
Yego.
Murakomeye cyane.
Buhoro buhoro.
Nitwa Venuste Nshimiyimana, ndi umunyamakuru ku Ijwi ry'Amerika. Umuhungu wawe Mungwara Karama yaradushatse adusaba kumufasha kumenya niba hari abavandimwe agifite mu Rwanda. Twaragerageje ariko twakugezeho wowe nyina umubyara, nabimubwiye ndetse byanamushimishije cyane. Ariko se wowe urumva umeze ute?
Ndaho nanjye za munsi uhuri nariko ndishimye cyane.
Ndumva hari umuntu uri iruhande rwawe.
Ni umukobwa wanjye.
Afite na mushiki we?
Yego.
Mushiki we yitwa nde?
Yitwa Nakure Edith.
Nakure Edith, uraho?
Yaraho neza.
Wari uzi ko ufite musaza wawe?
Yego.
Nibyo. Wari ko wari utaramubona?
Ntago muzi. Njyewe navutse yaragiye hanze.
Nsubiza mama wawe gatoya, ndashaka kugira ikintu mubaza.
Ndakumva.
Nagira ngo umbwire muri makeya ukuntu watandukanye n'umwana wawe.
Hari abantu batubwiraga ngo hagiye kuba intambara ngo n'abaturage ngo buri mubyeyi wese ngo asifuze ubugumba.
Abo bantu bari Abanyarwanda, bari Abazungu, bari abantu bwoko ki?
Abanyarwanda.
Ubwo hari mu buhe mwaka?
Muri 1990.
Bakaba babwira ngo ni mutange abana banyu?
Ahubwo jyewe nari njye nacuraga numva ko yapfuye. Najyaga kubaza ku bigo by'abapadiri bakambwira ngo situmuzi.
None se umwana wawe umujyanye wamuhaye nde?
Namuhaye hari abafurere. Hari abafurere bakoraga aho ngaho ku kigo cy'abafurere nyine Butare. noneho rero abantu benshi ko batanze abana
nibyo
aho noneho wa mufure arabapakiza imodoka atwana duto nyine cyane ababyeyi benshi barabishishuye nyine ntabwo ari njye gusa bambona mbona bafasha amaminibisi niba ari amaminibisi mbona babashyizemo baragiye.
Hanyuma uwo mufurere waba wibuka izina rye byibuze rimwe?
Ariko yarapfuye ni furere Rene Rene Joseph yabaga hari i Butare.
Uwo ni furere Rene Joseph de Luc?
Niwe wabajyanye.
Aha, wabwiwe n'icyo ko yapfuye?
Nyine naragiye ndabaririza hambere ahangaha iryo tanga nyine ritaraza. Umupadiri umwe arambwira ati uwo mufurere yaranapfuye kandi koko yaranashaje yarakuze. Uwo mufurere niwe wabajyanye ariko yarafatanyije n'umubikira umwe mubikira ndetse ko ntanamuzi izina.
Umubikira w'umunyarwandakazi cyangwa umuzungukazi?
Umubikira w'umunyarwandakazi niwe waherekeje abo bana ariko simuzi izina rwose.
Avuga ko abajyanye i Kigali, avuga ko
abajyanye kubarera mu gihugu cyabo. turagenda rero kuri komine turasinya ngo tutanze abana baradusinyisha nuko turagenda.
Icyo gihe utanga umwana wawe yari afite imyaka ingahe?
yari afite imyaka itatu. Numva ko yari acyonka.
Uramwikuraho acyonka uramutanga?
None se aho kugira ngo amfire mu maso ako nanjye namuhaye ubuzima bwo kubaho.
Ariko se nkwibarize, hari ikibazo mfite ndashaka kugisubiza ukihorere. Uwo mwana umutanga wowe ubwawe wari ufite imyaka ingahe?
Nari mfite 15.
Oh, wamubyawe ukiri mutoya?
Nari ndimo 2 sekonderi.
Noneho urumva impamvu nari nkubajije kiriya kibazo?
Yego.
None uwo mwabyaranye mu ngwara karama yamye yuko umwana umutanze?
Twabyaranye se ko namushuguritse nyine kwakunda ababyeyi kwakunda abantu bashugurika abana ngenda namoze hubwo.
Ariko ntiwigeze ucika intege y'imyaka 30 irashize ukirwana ugishakije uvuga uti umwana wanjye yagiye he?
Ntabwo nigeze ncika intege ahubwo numvise niyeri yatangaje naraye iminsi 2 yose nasinziye.
Uravuga igihe padiri mukuru yazaga kugushaka?
Ambwiye anzaniye iryo tangazo ko nshakisha ngo mu ngwara karama bashakisha nyina. Naraye nasinziriye ndahangayika cyane numva ibyishimo birandenze.
Birumvikana, birumvikana nk'umubyeyi. Madamu Rose Nyiramayira, nagira ngo ngushimire ku bwa kano kanya wahaye ijwi ry'Amerika tukumenyesha ku muhungu wawe mu ngwara karama dewo yagushakishaga akaba atuye mu Bubiligi. Ndagira ngo mbonereho nshimire cyane padiri mukuru wa paruwasi ya Ngoma muri diocese ya Butare, padiri Eric Twiringimana, batufashije cyane kugeraho. Nshimire kandi na padiri mukuru wa paruwasi ya Mukarange muri diocese ya Kibungo, Jean d'Amour Tumusenge, nawe wadufashije cyane kugira ngo dushobore kuganira. Nshimire n'umukobwa wawe Nakure waguherekeje kugira ngo nawe avugane n'umuvandimwe we. Tuzagerageza kureba ukuntu twabahuza kugira ngo muganire mugira amahoro.
Urakoze, Imana iguhe umugisha kubw'ubwitange uri kudukorera.
Mu kiganiro gitaha tuzabahuza bombi baganire, abatuye Cyarwa Sumo na Cyarwa Kimana. Mwumva ijwi ry'Amerika, mukomere
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika.
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro Gasaro Kaburaga umugereka wa Murisanga igihe kirageze ngo duhe umwanya bashakisha babo turahera mu Bufaransa umufaransa kazi ukomoka mu Rwanda wa harerewe amazi guhabwa abandi babyeyi bamurera arashakisha uwo baba bafitanye isano uri mu Rwanda amazina yanditse muri passport ye ni Uwimana Mukantwari nyina yitwa Eugenia Mukantahigwa yavukiye imururu mu cyahoze ari komini Kimbogo muri prefecture ya Cyangugu ubu ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda habiyaremye Fabiani wigeze kuyobora komini ya Kimbogo niwe watanze icyemezo n'irangamuntu yuzuye witwa Kabera ashobora kuba ari se cyangwa sekuru uwitwa Hakizamungu Jean Baptiste niwe washyize umukono ku cyemezo cyamutanze afatanije na Fred René Joseph de Rouk uwo akaba yari mu frere w'umushariti waba azi Eugenia Mukantahigwa w'imururu cyangwa se abavandimwe be yegera umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri ako karere amuha makuru umwana we witwa Uwimana Mukantwari tumufashe gushaka Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga
tugume mu Rwanda mu murenge wa Rukozo akagari ka Buraro mudugudu wa Kabgayi mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru uwitwa Ayirwanda Emmanuel hararangisha abavandimwe be bamaze imyaka 28 batandukanye
cyangwa nshakisha niba ari umuntu wanjye hari umuhungu n'umukobwa umuhungu yitwaga Ndayisaba umukobwa akitwa Nyirangeze Imana aya niyo mazina yabo bakundaga guhamagarwa
ntabwo bari babatije
ntabwo ndumva batari batabatijwe
okay mwatandukanye ryari mwatandukaniye he
mbo twatandukanye ndumva ari mu 1993 kuko twabuze ababyeyi muri 1992 duhungira ahitwa Imurambi ubwo abandi bana bari imfubyi bagendeye Imurambi aho ngaho mu nkambi twebwe nyine kubera ko sogokuru na data wacu ntabwo bemeye ko abo bana bagenda barabyanze duhungutse tugeze iwacu mu rugo ubwo biba ngombwa ko bemera ko babajyana babajyanira kuri komini
uravuga ngo biba ngombwa ko babajyana he kandi bande
ine iyo miryango yajyanaga abana b'imfubyi ikomeje kubakurikirana biba ngombwa ko babajyana kuri komine hanyuma barabajyana
iyo miryango ni iyihe amazina yayo
ntago nayimenye rwose pe ntago namenye umuryango wabajyanye uwo ari
icyo gihe wari ufite imyaka ingahe ay'u Rwanda
icyo gihe nari ndi mu myaka 15
ku buryo umuntu waje agatwara murumuna wawe ufite imyaka 15 utamwibuka isura utazi ukwasi utazi izina rye
kubera ko nari mfite data wacu na sogokuru bari babikwitana ni nabo bajyanye abana kuri komini ubwo rero njyewe ndumva ntabwo nigeze ndikurikirana cyane ahubwo sogokuru na data wacu nibo bajyanye abana kuri komini hanyuma baza batubwira ko babajyanye
burugumesitiri wanyu icyo gihe yitwaga nde
burugumesitiri yitwaga Butera Anastase
aracyariho
muri iyi minsi yashize naranamuvugishije ambwira ko ibyo bintu abizi ndetse ngo bibaye na ngombwa natanga na nimero akaba yabisobanura uburyo bagiye
ushobora kumpa nimero ye nkamuhamagara akambwira uko bagiye
nimero ye nayibaha nubu ndayifite mu ntoki 078 88 60 45 yari urugumetero wa komine Cyungo
iyo muvuganye akubwira ko barumuna bawe bajyanywe mu cyegihugu
navuga ko tazi igihugu bagiyemo avuga ko ngo bavuye kuri komini ngo bajye ngo hari ikigo cyari kiri i Kigali ngo nicyo babajyanyemo
i Kigali amagana he
mu Kiyovu ngo niho ikigo cyari kiri mu cyitwa Transit.
Emmanuel ayi Rwanda ndagushimira cyane ikizere ufitiye ijwi rya Amerika n'ikiganiro Agasaro Kaburaga. Nitumenya aho icyo kigo bitaga Transit giherereye mu Cyovu n'abakiyoboraga tukamenya n'ukuntu abo bana bahageze bavuye muri komine Cyungo tuzamenya irengero ryabo. Ndagushimiye cyane. Tukimara kuvugana na ayi Rwanda Emmanuel ushakisha abavandimwe be Ndayisaba na Nyirantezimana nta yandi mazina bafite yenda bari batarabatizwa, ijwi rya Amerika yashatse gutera Anastase wigeze kuyobora icyahoze ari komine Cyungo uvugwa ko yatanze abana babo twaramubonye. Gutera Anastase kaze neza ku ijwi rya Amerika.
Murakoze kunyakira.
Nari nguhamagaye ngushakaho amakuru. Hari abana babiri ndimo nshakira irengero, hari umuhungu witwa Ndayisaba, umukobwa witwa Nyirantezimana, kandi bambwiye ko ushobora kubuzi amakuru y'ukuntu bavuye mu Rwanda. Hari ikintu wabuzi watutangariza?
Ibyo iyo dosiye kuko yabayeho yo ku fata abantu babaga bafite ubukene babaga babayeho nabi noneho bakabahuza n'abagira neza bo hanze mu Butaliyani no mu Bufaransa no mu Bubiligi. Ariko sinakubwira ngo kanaka yagiye muri iki gihugu, kanaka yagiye muri iki gihugu. Umuntu wari uyoboye iyo dosiye ni uwitwa Mushashi Beatrice wakoraga muri minisiteri muri Minaloke. Akaza mu nkambi cyangwa se akaza mu hariya hari muri Tampo. Noneho akatumenyesha iyo dosiye agasanga ababyeyi nyine barababaye badafite umufasha bakumva barabyishimiye, noneho nkabahumva. Ni nange wasinyaga ku byangombwa byabaga bituruka bikura umwana nyine ku muturage nkamuhuza na Mushashi na bagira neza. Hari nk'umupadiri nibuka izina nawe wakoreraga i Nyamirambo ariko ntabwo mwibuka izina, nawe yajyaga azana na Mushashi.
Umupadiri w'umuzungu cyangwa umunyarwanda?
Oya, w'umuzungu. Ya agomba kuba ari umupadiri w'umufaransa. Icyo navuga ni uko dosiye ndayizi ko yabayeho kuko nanasinyaga ku byangombwa. Ariko kuba nakubwira ngo kanaka yagiye aha, kanaka yagiye aha, cyangwa se ngo nkubwire ngo hari dosiye zasigaraga muri komine ku buryo mwajya gushakisha mu madosiye, nta amadosiye yazaga yateguriwe muri ubu ni Minaroke ariko icyo gihe yari Minenteri. Noneho twebwe tukazatanga atestasiyo y'uko umuntu avuye muri komine, yari komine Cyungo iyo ngiyo nayoboraga.
None se mwatangaga icyemezo cy'uko umwana agiye agahabwa iyo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ikamushakira umwana, ikamushakira abagira neza n'ababyeyi mu mahanga, mwabaga muzi ko abo bana bagiye kurirwa n'abandi babyeyi cyangwa muzi ko ari nko kubashakira amashuri bagiye kwiga ari babonye abandi bantu bazabarira bagakura?
Kwabaga ari uko abana babayeho nabi ababyeyi ndetse bagasa n'ababarekura kugira ngo bagire amahirwe yo gufatwa neza n'abagira neza. Noneho kubera ko ibyo bintu byabaga habaga haje umuntu wo muri minisiteri Minenteri, nta kindi twari kubivugaho, twabonaga ibyo bintu bikubiyobowe na minisiteri. Iyo aba ari umugira neza w'iyizira ntabwo nari kumwemerera. Ntafite uburenganzira bwa prefe cyangwa se bwa superefe cyangwa se bwa minisitiri. Ariko kubera ko uwo muntu yazaga nyine afite na ni karita yo muri minisiteri, kandi nari namuzi urumva ko izina na mbere yuko ajya gukora muri ministeri uwo mudamu nayo imuzi kuko hari abandi twari twarigeze gukorana
ariko se
yitwa Mushashi Beatrice
ndamuzi ariko se mwamenyana mwakorana yazana ikarita yo muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu gufata abana ukabamuha ngo yababoneye abagira neza abo bagira neza wigeze umenya abaribo wigeze umenya isura yabo ntago wigeze utekereza ko wasanga ari birura bigiye kucurira abana ntago wigeze utekereza ko abo bana bashobora kuba bajyanywe mu buryo butemewe mwigeze icyo kintu wigeze ugitekereza
ibyo uburyo butemewe ntago nari kubitekereza kuko yaje ari umuntu wo muri ministeri uri ku kazi ntabwo nigeze ntekereza rero ko haba harimo amanyanga noneho kumenya abo bagira neza ni uwo mupadiri namenye wigeze kuzana nawe ni uwo gusa namenye
nonese Bwana Butera Anastase ndimo ndagerageza gutekereza minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yari ifite urushorina yari ifite ahantu abo bana ibacumbikira mbere y'uko bahabwa ababyeyi ndimo ndibaza ukuntu byagendaga kereka mbonye uwo mushashi yenda niwe wansobanurira neza uko byagendaga
n'ubundi ubwo n'ugushaka adresi ye kuko navuze ko namuzi noneho akagusobanurira ariko njye yambwiraga ko hari ahantu hari transit Inyamirambo no mu Kiyovu babanza kubafata neza aho ngaho bakabashakira n'ibyangombwa byo kujya mu mahanga kuko batabaga muri komini bahita bagenda ubwo babanzaga kubashakira ibyangombwa bari ahantu bategereza aho yambwiye n'Inyamirambo kuri uwo mupadiri no mu Kiyovu ahantu ntihamenye neza
mu Kiyovu nanjye barahambwiye ko hari ikigo banyuzagamo abana centre de transit nuwo Beatrice Mushashi uvuga ndamufite mu bantu nzi nzamuhamagara mubaze niba koko yarakoze muri iyo ministeri uvuga niba icyo kigo akizi kugira ngo tumenye neza uko ibintu byifashe
okay ubwo nuko bimeze
ariko se ugereranije ukibuka wasanga abana basinye kugira ngo bagende ari nk'abangahe
bagere barenze 30
mu gihe kingana iki
ni muri 93 bishyira 94
ijwi ry'Amerika yakomeje gushaka amakuru yatuma tumenya irengero ry'abana babiri Ndayisaba na Nyirantezimana bakomokaga mu cyahoze ari komini Cyungo icyo kigo cy'agateganyo abana banyuzwagamo cyari mu Kiyovu twamenye ko cyategekwaga n'umufaransa Benoît Artigo wari uhagarariye ishyirahamwe Accueil Sans Frontières ryashakiraga abana babyeyi mu Bufaransa ikigo cy'agateganyo cy'Inyamirambo cyari gihagarariwe n'umupadiri witwa Pierre Jo uwo mu bapadiri bera yakoreraga Association Lumière des Enfants nayo yoherezaga abana mu Bufaransa amakuru twahawe n'ishyirahamwe ry'abo bana bahawe ababyeyi muri icyo gihugu yerekana ko hari abana b'abanyarwanda 560 mwabyumvise Butera Anastase wahoze ayobora komini Cyungo yavuze ko abana yabahaga uwitwa Beatrice Mushashi twaramushatse turamubona atuye mu Bufaransa tumuhaye ikaze ku ijwi ry'Amerika ni ikiganiro Agasaro Kaburaga mu kanya navuganaga na
nuwahoze ari burugumestri wi cyahoze ari komine Cyungo Butera na Stars tuganira kubana bavanwe muri iyo komine bagashakirwa abandi babyeyi banze umbwire iyo dosiye yabo bana bashakirwaga babyeyi wigeze uyikoraho muri ministeri wakoragamo
nakoraga muri ministeri des affaires sociales ni reho mise abaturage nakoraga icyo gihe yiyobowe na ministre Randwarite ubitagarando noneho hakaba harimo iyo dosiye yari ishinzwe kureba abana b'imfubyi bashobora kujya kurererwa mu mahanga noneho rero iyo dosiye rero twandi mu bantu ndi mu kipe bayikoragaho
waba warigeze ujya muri zone tampon cyangwa se mu nkambi yariyo yose ndashaka kugenda nka Nyacyonga cyangwa se handi gushaka mwabana nkuko burugumestre wahoze ari burugumestre Butera abivuga
burugumestre tugomba kuba twarakoranye sinibuka neza ni kera iminsi ishize ni myinshi ariko iyo komine ya Cyungo nayikozemo ndetse na hariya hari aho inzungu nziza ari zaje muri Nyacyonga naho twarahakoze tujya gushakayo abana ariko abana b'imfubyi niho badufaga twagegayo tugasanga burugumestri yakoze ostansoma y'abana b'imfubyi akaba ariho baduha kuko ntabwo twari dufite uburenganzira bwo kujyana abana badafite ababyeyi
yavuze ikigo yisungo ni kigo do transit ni ukuvuga ko ni nk'ikigo gishyirwamo abana mu gihe bagitegereje kubonerwa ababyeyi yavuze ikigo kimwe cyari Nyamirambo n'ikindi cyari mu Kiyovu ibyo bigo koko mwarimu bifite
ntabwo ari ibigo bya ministeri ya ministeri y'imibereho y'abaturage ni ibigo abana bajyagamo bifitwe n'abantu babiyoboye ariko bakorera association ziri mu Bufaransa noneho abo bazungu bari babiyoboye akaba aribo twanajyanaga no mu kigo cy'impunzi kuzana abana najyanaga n'umuzungu witwaga Benoit Artigo niwe wari ushinzwe ikigo cyo mu Kiyovu hakaba n'ikindi kigo cy'abaga Nyamirambo cyari gifitwe n'abapadiri babiri umupadiri w'umuzungu w'umufaransa n'undi mupadiri w'umubirigi ariko abo bapadiri bo ntabwo nigeze njyana nabo mu kigo cy'impunzi twagendaga tureba abakozi babiri ba minisiteri y'imibereho y'abaturage tujyanye n'umuzungu ariko nyine natanze ni njye wari uyoboye ikipe
hari aho yavuze yuko wajyanaga n'umupadiri atiwuka izina yaba yaribeshya akunanye n'uriya muzungu Benoit Artigo akibwira ko ari umupadiri
yaribeshye kuko uwo mupadiri niba aragiyeyo ntabwo twajyanye
abo bana mukabafata mukabanyuza muri ibyo bigo bakahava bajya mu Bufaransa cyangwa se hari n'abajyaga mu Bubiligi
ukuntu ibintu bimeze nta kubisobanura muri aka kanya ntabwo byoroshye
gerageza
ni dosiye ni yari na association zo mu Faransa zemewe na leta y'u Faransa zanyuraga muri ministeri y'ubanyi n'amahanga y'u Faransa noneho izo association zikaba zifite ababyeyi bashaka abana bifuza kurera abana bo kurera noneho bo kwadukta noneho kuko ababyeyi bakaba bahagarariwe n'iyo association kubera yuko minisiteri inakoreraga ntabwo bemeraga ko habaho les adoptions individuelles bakoreshaga na adoption zinyuze muri association hari izindi nyinshi ntazi ariko izo nakoranye nazo ni izo ngizo ebyiri
ayo mashyirahamwe amazina yayo urayibuka
hari imwe yitwa Accueil Sans Frontières ariyo Benoit yakoreraga yakoranaga na General Lopez asanga mu Rwanda yari afite n'indi mirimo akora ariko akaba n'antene yawe noneho hakaba n'iyindi yitwa yakoranaga na Padiri w'Inyamirambo nabo bapadiri b'Inyamirambo yitwaga Lumière des Enfants noneho rero ubwo kuko bazaga bafite amadosiye y'ababyeyi bafite icyo bita agrément inahangaha mu Bufaransa iyo utayifite ntabwo ushobora kubona kwadoputa umwana nuko noneho rero ubwo bakatwereka izo dosiye bakatwereka amadosiye yuzuye hari nabo mu madosiye twajyaga twanga tubona twebwe adusabiranye n'abana bacu ndetse rwose ku buryo na minisitiri Randolph ibyo yari yaravuze ati amadosiye nk'aya ngayo kubona wayanze ko hari amadosiye twanze bajya kwipfunya abazungu bajya kwipfunya noneho aravuga ati kubona wayanze ati ntacyo bitwaye ati humura ati abana bacu bagomba kugenda biporoteje tuzi ko bagiye ahantu heza.
Mbwira muri make nk'izo dosiye wangaga zabaga zimeze zite?
Nuko habaga harimo nka raporo sikorolike y'ababyeyi iyi dosiye nibuka nanze niyo umubyeyi yari afite umugabo yari yarirumariye ariko muri raporo sikorolike bavuga yuko umugore we yapfuye yiyahuye. Noneho rero kumva ko umugore we yapfuye yiyahuye uravuga uti yararongoye yazanye undi mugore ese umugore wa mbere yapfuye yiyahuye kuma azize iki? Iki nicyo kintu cyatumye ngiye numva iyo dosiye ntayikunze.
Nyine ko wambwiye mu kanya yuko mutakoraga adoption individuelle no kuvuga yuko ntabwo mwafataga umwana ngo muhe umubyeyi kanaka mwafataga abana mukabaha ishyirahamwe kanaka rikaba ryo ribatoranyiriza ababyeyi.
Nibyo rwose ni ishyirahamwe kanaka ryabatoranyirizaga ababyeyi kuko ababyeyi baba bashaka abana bakurikije mbese imyaka y'abana bashaka noneho association kuko iriyo ari iri hagati yacu nabo babyeyi niyo abagize ababyeyi yarabakurikiranye kandi anaheza akomeza gukora hore yo kwakompanya yo guherekeza ababyeyi bageze abana bageze mu Bufaransa.
Kuri ibyo by'ababyeyi bahabwa abana byarashobokaga ko nk'umubyeyi umwe yaba umugabo cyangwa se yaba umugore utarashaka yahabwa umwana?
Oya, ntabwo byashobokaga. Ntabwo byashobokaga ahubwo n'ibingibi byo kuvuga ngo harimo abantu baba homosexuali ibyo ntabwo twebwe twari tubizi. Niyo bijya kubaho ari nk'abantu b'ibitsina bibiri bihuje ntabwo twari kubikora donc umuntu umwe ku giti cye ntabwo twashoboraga kumuha umwana ntibyashobokaga. Minisiteri ntabwo yari kwemera kumutanga kwemera ko idosiye bayemera bayemera.
Mbikubajije kubera ko hano mu kiganiro wawe agasaro kaburaga hari umwana umwe wa hawa ababyeyi ariko barumunabe baje bamusanga bavuye mu Rwanda babazanye ngo nabo baze kurererwa mu Bubiligi boherezwa kurererwa mu Bufaransa kandi bahabwa umukobwa udafite umugabo.
Ndumvise dosiye ntayizi ntabwo ashobora gutambuka rwose njye nkwishoboka iyo mbibumbiye kuvaniyeho rwose ntabwo byari gushoboka. Ndije iyo njya kuyibona nk'iyo ngiyo ntabwo tuba twarayemeye.
Umbwiye yuko abana bagendaga bose babaga badafite ababyeyi babaga ari imfubyi.
Niko byari byanditse. Iyo twajyaga kubashyikira muri komine batubwiraga ko abana ari imfubyi.
None ni iki cyabemezaga ko abo bana ari imfubyi? Mwarebaga dosiye mukabona ko se na nyina batakiriho kubera ko bibaye ibyo ntabwo twaba dufite bano babyeyi baba bashaka abana babo.
Yewe kubera yuko ubukora muri minisiteri wagera muri komine ukaba wiringiye wizeye burugumesitiri wizeye n'abakozi ba komine noneho rero uko bakaduha impapuro zerekana yuko uwo mwana ababyeyi be bitabye Imana none se wajya kuvuguruza umuntu ngo ntabwo nzi ko umubyeyi aracyariho. Oya, ntabwo twigeze dufata abana bafite ababyeyi rwose ntiyajya no kuba afite umubyeyi ahubwo nta ndwara yaragiye. Deja hari hari n'ikindi kigo hari n'indi sisiteme yari hari yo kugira ngo abana bafatwe n'ababyeyi b'abanyarwanda. Noneho n'abo bana rero bafatwaga n'ababyeyi b'abanyarwanda iyo ntabwo ngiye dosiye ntabwo ariyo nakozeho ariko umuntu wayikoragaho yagombaga kujyana abana badafite ababyeyi yagombaga kujyana abana b'imfubyi rwose.
Aba ababyeyi batwaraga abana hari ikintu bishyuraga kugira ngo abo bana bagende?
Ababyeyi ku giti cyabo nta mafaranga batangaga ngo bayatange ngo wumve ko hari amafaranga batanze ariko kuko association yo ikorana na minisiteri des affaires sociales na minisiteri y'imibereho myiza y'abaturage yatangaga ikintu gisa nka geste yo gushimira kimwe mbese nko muri commune cyungo cyangwa cyumba sinibuka ndumva barakozemo ikintu cyo kugura amasuka cyangwa iki sinibuka ikintu sinibuka icyo bayakoresheje amafaranga batanze ntabwo nibuka bayakoresheje sinanayabonye sinzi nuko angana.
Impamvu nari ndi kubajije ni uko muri aya madosiye y'abana bahabwa ababyeyi binyuze mu mashyirahamwe ya Naya hari nk'ishyirahamwe rimwe nzatangaza ejo bundi hano ku ijwi ry'Amerika ryafataga abana mu Rwanda. Iryo shyirahamwe nagiye mu madosiye nsanga umwana kugira ngo agere mu Bubiligi umubyeyi umushaka yaratangaga 77,000 by'amabirigi y'icyo gihe 77,000 kugira ngo ushobore kuvana umwana mu Rwanda umugeze mu Bubiligi. Niyo mpamvu ushaka kubaza niba umubyeyi w'umubiligi yaratangaga 77,000 by'amabirigi kugira ngo umwana ashobore kuva mu Rwanda agere mu Bubiligi. Uwavaga mu Rwanda ajya mu Bufaransa yatangwaga hangahe?
Nta mafaranga yatangwaga kuri buri mwana.
Ndashaka kuvuga ngo harimo amafaranga yo kumugurira indege yo kumugurira tike y'indege
yo mu Bubiligi. Mbabarira mubazina ngo ikibazo kuko iyo byo ntabwo mbizi by'abantu bashobora kuba barakoreshaga ibintu by'amanyanga wenda bakaba barakoresheje ibintu by'amanyanga bakagurisha abana ibyo ngibyo ntabwo mbizi. Ariko abana bagiye banyura muri association boherejwe mu rwego rukurikijwe n'amategeko ntabwo bigeze babatangaho amafaranga ukuvuga ngo umwana bamuguze amafaranga ya nayo umwana bamuguze amafaranga ya nayo na nyakwigendera minisitiri Randwardi aramutse ahari yabikubwira ko bitashobotse ko atari ko byagendaga.
Ntabwo sinzi niba umuntu yabyita kugura
navuze 77,000 ari iki wa muntu w'Imana
ko bigaragara ko yakoreshwaga yarabaga ari amafaranga yo kugura tike y'indege no gushaka impapuro zizamuzana ndetse hakabanza gutangwa 45,000 mbere yuko umwana agera mu Bubiligi yagera mu Bubiligi hagatangwa asigaye. Ndashakaga rero kumenya niba namwe mu Faransa byarabaga kugira ngo bizamfashe kumva neza uko aba bana bagendaga n'impuhwe zabaherekezaga kugira ngo bagire mu miryango yagombaga kubarera.
Amadosiye twakozeho muri Minisiteri y'Imibereho Myiza y'Abaturage dukorana na association izo bikina kubyeze hano mu Faransa ntabwo zigeze na rimwe zitanga amafaranga niyo yo kuvuga ngo wenda dutanze amafaranga 5 cyangwa 20 cyangwa 100 cyangwa 1,000 par enfant no kuri buri mwana jamais. Amafaranga batanze ni amafaranga rusange asa naho kwakundi umuntu avuga ati ntanze ikintu cy'ishimwe kandi ayo mafaranga yose yahise ajya muri komine cyungo cyangwa na cyumba aho muri ayo makomine twakoranye nayo mu rwego rwa reconstruction. Ndumva barakoresheje n'ibintu byo kubaka amashuri hari rumusubye abo nibuka neza icyo ni ibintu nk'ibyo bavuga bati mbese abantu bagura imbuto mbese abantu bubaka amashuri mbese abantu bakora ikintu ibintu byo kongera kwiyubaka ariko nta bintu by'amafaranga wenda hari uwavuga uti waribagiwe oya ntabwo nibagiwe amafaranga yigeze atangwa ku mwana waje mu Bufaransa ndetse n'uwagiye mu Bubiligi anyuze muri Minisiteri y'Imibereho Myiza y'Abaturage kuko nabo barahari.
Abajyaga mu Bubiligi bo banyuraga mu rihe shyirahamwe mu yihe association?
Ndumva na association yitwaga Zondergrenzen. Ntabwo nakoranye nabo cyane kubera ko intambara yahise iba ariko ndibuka ko n'umuntu wagiye aherekeje abana jenoside itangira yatangiye rwose akiri muri misiyo aherekeje abana kuko abo bana asosiyasiyo zazaga kubatwara zohereza abantu maze kubatwara hakaba n'igihe ababyeyi bo kurera abana bakaza gushyikira abana bavuga ngo barebe uko igihugu cy'abana bakomotsemo kimeze. Abana banagiye ni benshi nta n'ubuntu yanabamenya gose ko ndi hano ko ntazi abo nahuye nabo ko ari bake cyane.
nibyo nari ngiye kurangiriza aho mbese abo bantu yo mwabuherezaga mu Bubiligi cyangwa se mu Bufaransa hari ubundi buryo mwagiraga bwo kubakurikirana kugira ngo mumenye uko babayeho uko bakura
hari misiyoni igeze kuzamo mu Bufaransa nzanye n'umugabo twakoraga muri ministeri twakoranaga muri ministeri des affaires sociales muri ministeri y'imibereho myiza y'abaturage twaje tuje kureba uko abana bacu bafashwe mu Bufaransa iyo misiyoni ni ministeri ndasimbwa rando waritiyo wayishyizeho avuga ati mugende mujye kureba uko bariya abana bameze mujye noneho muze mudukorere raporo icyo gihe ni muri 1993 icyo gihe rero naraje umugabo ubwe kuko yari umushiriste yakoraga kunyuza ibagira izina rye di twarazanye noneho tukareba uko abana uko amadosiye yagiye aba we yari ashinzwe kureba uko amadosiye yameze muri ntuze yo point of view juridique ku byerekeranye mu rwego rw'ubucamanza niba ibintu bya dosiye zarakozwe neza inaha ngaha niba dosiye premier yaremewe n'ibindi uko bimeze noneho njyewe nkareba le côté socio éducatif nkareba uko abana bafashwe mu ngo nkajya kureba ibyumba byabo uko bimeze nkajya no mu mashuri kureba integration yabo mu mashuri uko bimeze iyo misiyo yacu yabayeho rimwe gusa ubundi ntambare kiba ntabwo yongeye kure.
Beatrice Mushashi nongere ngushimire cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Nanjye ndabashimiye cyane ndamutse ngize icyo nshobora kuba namarira umuntu uwo ari we wese kandi njyewe nanjye ku giti cyanjye kubwanjye ndi imfubyi ntabwo natererana imfubyi kandi nkunda abana narabyaye kandi nakoreye igihugu kandi nzakomeza ngikorere.
Ndagushimiye cyane.
Ndagushimiye nawe muntu w'Imana.
Agasaro Kaburaga.
Amakuru Ijwi ry'Amerika yamenye nuko Nyirantezimana ari mu Bufaransa. Turacyashakisha amakuru ya musaza we nawe tukivuganira mbere yo kubahuza na mukuru wabo ayirwanda Emmanuel. Mukomeje kumva Ijwi ry'Amerika ikiganiro wa Gasaro Kaburaga umwihariko wa muri Sanga. Dukomeje guha umwanya barangisha babo icyemezo Pierre Clément uri mu mujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro umurenge wa Masaka akagari ka Gako mudugudu wa Butangampundu n'umwarimu muri kaminuza.
Ndarangije ushuye wanjye tanga wacu wanjye n'umuvandimwe wanjye kuko tuzasa turi babiri noneho ubwo tukaba twaravutse kuri papa witwa Ngirorera Jean Damascene na mama witwa Mukaruzindana Irene ariko papa yaje kwitaba Imana muri 1991 tugasigarana na mama muri 1994 tuza guhungana nawe tujya muri Zaire ariyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi tuza kuba mu nkambi zo muri Kivu y'Amajyepfo ngo yari inkambi yitwaga Kabira yabaga mu karere ka Karehe niba ngibwa neza niko babivugaga turi abana ubwo noneho tukaba mu nkambi ya Kabira mama rero niwe twabanaga mu nkambi nyuma muri 1996 tuza kuva mu nkambi ubwo habaga intambara yo guhirika Mobutu ku butegetsi tuza guhunga mama tubari we tuburana kugeza n'ubu ngubu ntabwo turongera kumubona kuva mu kwezi kwa 11 muri 1996 kugeza ubu. Ubwo icyo gihe iyo mirwano yabaga n'inkambi zigasenyuka twarahunze tuva mu nkambi tuza kugera ahantu bita Ishanji aho ngaho rero niho twaburaniye na mama.
Mwebwe byagenze gute mwagarutse inyuma bo barakomeza cyangwa se mwaratatanye icyo gihe mwese mukwira imishwaro?
Uwo munsi icyo nibuka neza mama yagiye ari mu gitondo kukumva ni njye wari mukuru agenda atubwira yuko agiye guhaha hari undi mudamu bajyanye ngo hari ahantu bajyaga guhaha bakajya gukura ibirayi mu mirima y'abakiga bakajya kubikurayo bakabigura ariko bakajya kubyirebera mu murima. None rero agenda ajyanye nawe ajanye no mudamundi bagenda ari mu gitondo ariko kwato ahantu ayikirere cyaho wabonaga gihora kijimye kuko nanu mu misozi miremire hasa nkaho hahora ibihu ntabwo nzi neza amasaha ariko nkurikije ibyo yari yagendeye byari bigiye kuba nka saa sita noneho baza kurasa imirwano yongera kubura turaho ngo mu nkambi turategereza ko hantu twe turumva hari ari shitingi gutya kandi tuba hejuru ku misozi abantu twari twegeranye twe duturanye muri iyo nkambi sinzi na nagiti nkambi kuba byari nka redo transition kuko twarakomezaga duhunga mu by'ukuri twari tugiye kwatura birambye none icyo gihe abo bantu nabo baratubwira ngo ridukureho shitingi ubwo yari njye na murumuna wanjye n'undi musore nawe mama yari yarafashe amurera yitwa Ngabo Nziza ubu ni umugabo atuye Rwamagana hakaba n'undi mwana nawe twe twatoraguye ariko nawe nyuma twaje kuburana icyo gihe rero aho hantu twari turi baratubwiye ngo dukureho shitingi turazinga abo bantu baratubwira ngo tugende kugira ngo bataza kuturasiraho urumva mama ntabwo yigeze agaruka kuva hari ibyo twahasize twe turagenda tugenda atari yava guhaha kugeza n'ubu ngubu ntabwo twongeye kumubona ntabwo tuzi na keretse umuntu umwe yigeze kutubwira ngo yamubonye pindi mu kwa kane muri 97 ariko ubwe nta muntu mu by'ukuri uduha amakuru ngo abaha ngaha
uwo mudamu wajyanye na mama wawe gukura ibirayi izina rye uraryibuka
oya ntabwo mbyibuka gusa nk'icyo niko turi mu nkambi aho ngaho i Kabira uwo mudamu yari umwarimu muri primaire mu nkambi
yakomokaga hehe kugira ngo
uwo mudamu ashobora kuba yarakomokaga i Gitarama yego
noneho wamubonye bwa nyuma itingitingi muri 97 waba wibuka izina rye
yitwa Mutagoma ni umugabo w'ikibungo ni Gaseta hafi aho papa avuka ariko kugeza n'uyu munsi uwo mugabo yaje gupfa ntabwo akiriho yaba we yaba n'umugore we bapfuye nko mbere ya 2005
uwo mugabo Mutagoma wakubwiye ko yahuye wakubwiye ko yabonye umubyeyi wawe itingitingi yaba yarakubwiye niba yaramubona gahunga asa n'uwerekeza hirya gato
yakubwiye yuko yamubonye akora muri Croix Rouge
yakoraga muri Croix Rouge
yabonye icyo gihe mama ngo akora muri Croix Rouge
abantu benshi bumva ijwi ry'Amerika ho muri hose ku migabane yose y'isi ari n'abari muri Afurika hirya no hino abanyuze itingitingi ni benshi waba yarabonye umudamu witwa Helena Mukaruzinda n'abakoraga muri Croix Rouge akaba azi aho aherereye yahamagara ijwi ry'Amerika akamubwira yuko umuhungu we icyemezo Pierre Clement amushakisha mwaba mukoze nawe na Gasaro Kaburaga mudufashe tugashake icyemezo Pierre Clement niba umubyeyi wawe akiriho nicyo tumwifuriza niba kumva wamubwira iki mbese niki wumva wamubwira nk'umwana kuri uyu munsi
biragoye kuba n'icyo umuntu yabwira umuntu bamaze imyaka 25 bakabonana ariko wenda we niba akiriho akurikije imyaka twe dufite ko ngo ni njye wari mukuru n'ifite imyaka 9 murumuna wanjye afite imyaka 67 gutyo byagorana ko we yakiyumvisha ko twaba tukiriho uyu munsi ariko twamubwira yuko turiho twabaye abagabo murumuna wanjye ni umwarimu muri secondaire nanjye ndi mwarimu muri kaminuza turubatse nubwo murumuna wanjye atari yashinga urugo ngo ashake umugore abyara ariko tubayeho kandi tubayeho neza ikintu twamubwira ni uko famiye iye yacu kwa papa bose baraho abasigaye batapfuye aba mu ntambara cyangwa bapfuye nyuma y'intambara na genocide kugeza n'ubu abandi turahari cyane cyane abuzukuru b'ababyeyi babo ababyeyi ba papa cyangwa ba mama rwose tukamubwira ko twifuza kumubona rwose byadushimisha twongeye kubana nk'umuryango murakoze
urakoze nawe Pierre Clement Kemezo ndagushimiye cyane kuri kino kizere wagaragarije ijwi rya Amerika muri kino kiganiro agasaro kaburaga tuzakora ibyo dushobora byose kugira ngo tuguhuze n'umubyeyi wawe niba ariho ijwi rya Amerika azaduhamagare azatwandikire n'ababa bamuzi abamubonye nabo kandi imirongo ya telefone yacu ku ijwi rya Amerika ihora ifunguye muzatubwire ako gasaro kaburaga kaboneke ndagushimiye cyane
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mu minota isigaye undi dutumikira ni Habimana Denis n'umwana uhawe abandi babyeyi mu Bufaransa mu kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe 1991 aturutse mu kigo cy'imfubyi cyari Masaka ya Kigali ise yitwa Nyiridandi Gaspard ukomoka mu cyahuza ari komini Maraba aho bita mu mikingo muri segiteri ya Maraba mu cyahoze ari prefectura ya Butare nyina yitwa Mukakarima Esperance akaba umukobwa wa Nsigaye Kalisiti na Nyiramajangwe Asira bari batuye mu Macyazo ya Ngoma i Butare Habimana Denis ikinyarwanda yarakibagiwe turamusemurira ubutumwa afitiye umuryango we
y'a pas une seule seconde où je ne pense pas à eux. Voilà.
Na seconde nimwe shira nabitekereje. Niko bimeze. Ni ikintu ntekereza kuva nkiri muto kumenya ko nageze mu Faransa mfite imyaka 5 ariko aba nawe yema gushaka kumenya aho nkomoka. Byanshimisha cyane menye ko barokotse amano yabaye abasaba ko bangera aho banyuze ku ijwi rya Amerika kugira ngo twongere duhure. Ko gahunda yanjye niyo kugaruka mu gihugu cyane.
Ensemble quoi parce que moi mon but c'est aussi de revenir dans mon propre pays et ça serait vraiment un plaisir de reprendre contact avec
Ikarero byanshimisha amenyamye na bene wacu tumaze imyaka 35 tutabonana kubera ko maze kuba umugabo nize amashuri mu Faransa nkora imirimo itandukanye meze neza sindwaye narakuze mfite akana k'agahungu ndifuza kujya mubwira ko nkomoka mu Rwanda ko nahawe abandi babyeyi ariko mfite bene wacu mu Rwanda niba rero banyumva nabasaba ko babanyuraho ku buryo butaziguye aho kuri radio kugira ngo muduhuze kuko mpora mbirota kandi sinabibahisha ko mfite igishyika
twahise dutangira gukora ubushakashatsi mu mikingo ya Maraba twasanze Nyiridandi Gaspard koko yarahaye twamenye ko umwe mu bana be w'umukobwa witwa Genoveva Mukandamage yashatse ahitwa Igishamvu Genoveva Mukandamage rero niba uri igastankingi imuboni inyakibanda cyangwa se ishori musaza wawe Habimana Denis aragushaka n'undi wese wumva iri tangazo kuri radio ijwi rya Amerika yumvikanira mu Rwanda hose yabimumenyesha akaniho dusoreje ikiganiro agasaro kaburaga twari twabateguriye nshimire cyane abagize uruhare rukomeye kugira ngo dushobore kubona iyakaremye washakishwaga na mushiki we Denise Mukakamanzi abadufashije kugira ngo duhuze mu ngwara karamana nyina Rose Nyirabahira abadufashije kumenya Genoveva Mukandamage aho waherereye uwo ni mushiki wa Habimana Denis
mbashimiye ikizere mukomeje kugirira radio yanyu ijwi rya Amerika n'urukundo mugaragaza mudufasha guhuza baburanye na kagaruka mugira amahoro mwari kumwe na Venuste nshimiye imana.